Ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo n'ennyamivu nti mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 mpaawadde ennusu eteekeddwamu ey'okwongeza abasomesa ba arts omusaala yadde okwongera ku nsimbi ez'okutuuka ku kusoma okw'abanno basome naddala mu bitundu eby'ekkaramojja. Bwe balabiseeko mu kakiiko aka Paalamenti ak'ebyenjigiriza, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku byamasomo ga primary Joyce Kadukyu ategeeza nti wali nsimbi zaagerekeddwa nsonga eno era n'asaba ababaka kakiiko kano okwogereganya n'abakulu Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti kubanga yeeyama okakasa ng'etuukiriza ekisuubizo eky'okwongeza abasomesa ba arts omusaala mu ngeri ya musoolesoole. Gavumenti yali yeeyama nti yakwongeza abasomesa aba atsi omusaala mu ngeri ya mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 olwonno ne kakkanya abasomesa bano aba atsi abaali beediimye obutaddayo okulinnya mu bibiina. Tekimanyiddwa kati ki ekinaddako oluvannyuma lwa Paalamenti okutegeezebwa nti gavumenti ensonga eno teyagigerekedde ensimbi mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.